iyadoo weli magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Baaya deera ayaan buugtaalo suba oo ku buugtaaleen aanu ku mid deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaabo shir gadiisan aan ku buugtaaleen iyo waliba iyo dalbadeena aanu ku mid dadkaasi in gargaar la la deera waliba gudoomiye kaamka oo maneeyay sheegtay in dadka ka nool kaamka taya iyo haysan walyaawo muhiimkan ee nolola
guur aad tan soo tawfiq leh degi barakaacaas walinay sabay dhulka una degnayn oo dhaxal daraadis meel raayuu san ku barakacnay oo dhaxal hana saamay meel raay dad kun bii mahay sidan baad mahay sidan sidii argahay tabac yaal kun in jeegan ka jaran wal iyo hay sidan meel raay sidoo san falka iyo dawladda Koonfur Galbeed wal ku codsadaana in iyo gargaar degdeg ah la diiro tam kun waliba ku nool lan boqol tum isii dhax qos oo in iska jaran waayel hin dhoola ciyaal agoonley curiyaan inta badan ay iska jiraan
dhinaca kala gudoomiyaha dalada buqtaale magaalada Baydhabo Ibrahim Maalin Ahmed iyo dhinijay ku warbi xaaladda dhamaan qoysaska ka nool xariyo buqtaale ee kiyalan magaalada Baydhabo waribana hay'ado ku codsaday in si weyn lan caawiyo dadka cusub ee deegaanka magaalada Baydhabo
halal lan xildhahay meel dhimaday geemarid kaamka si dhimaday dad xidhal lan qeybiya ku guurin laa ku guurin kaamka oo malili aragay kooy buu si barakaayta masuul malee bii malee meel kale ilaa tilay baraka oo suba galan ida may ka codsaday in arantu haato meeli ka jirtay in kormeer guud ku suubi kulli aanu gudu gudoomiyaha ka eetan si mataa daa say dheegaseen meel badan kulli warbeentii jeeti laakiin hadan tu kor walaal ku qabay ficil aho bii ka tan qabay aan ku masuuliyadan ah bii uu balan jiidi masagada tun leh sun gale haa lan qabay li marag u hayn iyadoo bay sheegane adii wal qabada lahaayteen meel wal qabada lahaay oo dhibka ka qabtay koo meel ee nagatiga halkan baa walaal guuri baa baa hayteen tan lees gari siin ka saasan adii wal ka bedelay u jiraan heedii wal ka bedeli karto baraka ka bedeli karto mise meel wala biyan hela karto meel ka baahan yu iriida tan suruuna jiil bilaaw sheeyo jiil bilaaw jeero jiil ka hada bilaaw sheeyo leeyo dadan barakaay meel oo ka barakay beriga aan barakay ta oksijiin oo geeg meel bii ku waraba walaal koyos ko bii akro male tubo kale ka jiidaa ma aragwayn haafado dhon oo manaytay oo na dhadigan ida ma ka baagay in arantu warka bedelan adegdeg lan ki bii ka birsanay tii muskul hay tii muskul ngod tii bii ga birsanay bii ngod ki wala raashin ah la kor inshaan lamba wala tabrisay inshaan adii iramo ma faraad yaramo ku fi samaa inas naars ilaahi way ilaani signaarisay isigaas naarsan isigaasay meelo wal qabta wal ka daro wal maan baan beersaato oo dhiban qabta indi wal ku qabada yelan baahay wal sheegi wal aragay koro kooytano aragdano gudoomiyaha degmada uu weeyay gudoomiyaha arimaha bulshada wal ka oosay in gabadhan aragaan kooyan meel ka yaal la way buujidka saliga hoobna ku biram kan suufiq la gala goobshay meel dheer meh meel yar la kooy aragdan dhibaatada meel taa aragdan wali jiba tan ama heedi kooyt awdaano sheentaro oo ku qoboy muskulo ku qad bi in jid nolol ban aad digan baa jiraan tiska safar oo taragaasan bi nolol ku wad bi waa bi ma haysadaan muskulo ma haysadaan wallaah ma waba geeski jeey sheekadiyo markii may arin lahayay anoga duumiya dalalaha barakaayaashaa wali ku wari shiray jambeed ku walna ila arag lahay arag waa tan tv walaan u duwan arantiyada in wal ku qoboda
kaamka oo mane iyo waliba hadda ka noole dad buqtaale oo deereyan lama boqol tumisi de qoysa iyoona waliba ku guureen kaamka loo horeeyoon deganaayeen walibana dadkaasi iyo ina aanu gargaar yoon helna waana baahanyinga in markaasi iyo helan caawimaad dhanka nolole oo yoon ka horeeyan raashin iyo waliba walyaabo kale oo kumidata in markaasi lanqoda مسؤول يستعمل عنه